Zaid Latest Music.com.
Masiku wa 27 Mulungu maona zose Ulendo sunaliosa vuta Koma unalio itanidwa Ama ya narira Mwana wanga siani Dare iziziri ndichi wawa Anga kube mwende Komo na ima mwampambu Imtima otata jikoni Sinisia hai Niza togorena anju wanga Muziko lolo jesendo Usiku anabwela Anachola komo mwankanza Anaononga nyumba Anamenya antwa komo achipongwe Ena umo unawakuru pilira Na kukulita ngati udasi Komo nankara olimba Maso akopa mutanda Mutimbo ni kwa mulungu Kwa maondo kapembera Kwa nasi ya tupi koma ya mzimu Ngakale panja lili pango Taonani lelo
Mwana wa mtu osambidwa
Amena nazuzidwa
Nyekuti sogolela
Patogoro ni mulungu oh.
Antu sama ya mikira
Amangora mkoro zambiri
Koma mulungu yeka
Haza kudalita ni moyo wa utali Dine onyada kusogoleledwa ni mtu oziwa kuti Usogoleli weni weni Umachokela kwa mulungu
Masiku wetu sebe chikululu
Anaese dwa koma na ima
Achikulu pilio cholimba
Suna kwe hai
Unanyamula ululu mima kutose
Koma maso akosa na choke
Kwa mulungu
Iwe wa antu
Tima wako ndi wa ife
Mulungu yeka ndiye mpoto yako
Masiku wetu sebe chikululu
Komarelo, tikuenda
Mukuwala
Ndikuziwa maunya mbiri Andoma langula mopanda kuganiza Sazi wa kuremera Kwa mpando wa usogoreri Sazi osiku osagona Sembezo panda marire Kunyamula ziko pa mapewa Sitintu uchofeka Anakunyoza na nama na kuchitira zoe
Even in the darkest times, when you cried, "Where is my husband?" you still stood and held the line. Have that same heart for the people of Zambia. Do not give up on Mother Zambia. Never.
Zaidlatestmusic.com